Isomo rya 13. Yakobo na Esawu biyunga. Yehova yasezeranyije Yakobo ko azamurinda nk'uko yarinze Aburahamu na Isaka. Yakobo yatuye Harani, ashaka umugore, abyara abana benshi kandi umukire cyane. Amaherezo Yehova yabwiye Yakobo ati, haguruka usubire mu gihugu cyawe. Nuko Yakobo n'umuryango we batangira urugendo rurerure basubira iwabo. Bakiri mu nzira, haza abantu babwira Yakobo ati, umuvandimwe wa Esawu aje kugusanganira ari kumwe n'abagabo 400. Yakobo yatinyaga ko Esawu yashaka kumugirira nabi we n'umuryango we. Nuko asenga Yehova ati, ndakwinginze nkiza mukuru wanjye. Ku munsi wakurikiyeho, Yakobo yoherereje Esawu intama nyinshi, ihene, inka, ingamiya n'indogobe. Bigeze nijoro, igihe Yakobo yari wenyine, yabonye umumarayika. Yatangiye gukirana nawe. Barakiranye bageza mu gitondo. Nubwo Yakobo yababaye, yanze kumurekura. Uwo mumarayika aramubwiye ati, ndekura ngende. Ariko Yakobo yaramubwiye ati, oya, sinkurekura utampaye umugisha. Uwo mumarayika yahaye Yakobo umugisha. Yakobo yamenye ko Yehova atari kwemera ko Esawu umugirira nabi. Muri icyo gitondo, Yakobo yabonye Esawu hakurya ari kumwe n'abagabo 400. Yakobo yagiye imbere, maze yikubita hasi inshuro ndwi imbere ya mukuru we. Esawu yarirutse, asanganira Yakobo aramuhobera. Abo bavandimwe bombi baraturitse bararira kandi bariyunga. Utekereza ko Yehova yumvise ameze ate? Igihe yarebaga ukuntu Yakobo yitwaye muri icyo kibazo, nyuma yaho Esawu yatashywe, Yakobo n'abatahiwe. Yakobo yari afite abahungu 12 bitwaga Rubeni, Simeyoni, Lewi, Yuda, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, Isakari, Zaburoni, Yozefu na Benyamini. Umwe muri abo bahungu ari we Yozefu, niwe Yehova yaje gukoresha kugira ngo akize ubwoko bwe. Ese uzi uko yamukoresheje? Reka tubirebe. Muri Matayo igice cya 5, umurongo wa 44 n'uwa 45 hagira hati, mukomeze gukunda abanzi banyu kandi musenge musabira batoteza kugira ngo mugaragaze ko muri abana ba So wo mu ijuru. Ibibazo. Kuki Yakobo yahawe umugisha? Yakoze iki kugira ngo yiyunge na mukuru we? Intangiriro, igice cya 28, umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Igice cya 31, umurongo wa 3, uwa 17 n'uwa 18. Igice cya 32, umurongo wa 1 kugeza ku wa 29. Igice cya 33, umurongo wa 1 kugeza ku wa 18. Igice cya 35, umurongo wa 23 kugeza ku wa 26.